I called this other day at around 8 o'clock or half past 8 and he was already sleeping.
Yeah,
so I called Jen and Jen picked and I said, where is your husband? And he says, he's sleeping.
Nikampigia Jen, nikamuuliza mume wako yuko wapi, akaniambia amelala.
It's been heavy. Getting you here, making sure you eat, giving us this space kwa bure. They've worked hard.
Kukuweka wewe, kukuleta wewe hapa, kuhakikisha kwamba umekula, kutoa eneo hili tulitumie bure. Wamefanya kazi kubwa.
I don't give them money.
Mimi wala
a little bit. Anything that I receive when someone gives me when I'm here, it doesn't come into my pocket. I just say, "Donut, here some money." It's tiny.
Kitu kidogo.
So I gave him a 500 this other day. Isn't it? That was a 500. What does 500 buy here?
500 inanunua nini hapa?
They don't get money from France.
Hawapati pesa yoyote kutoka Ufaransa.
So they put together the team, the committee.
Wanaandaa team, kamati.
And they work together with them. I'm not involved.
Wanafanya kazi pamoja nao, wala mimi sihusiki.
So want to say thank you.
Kwa nataka niseme asante.
Mama Grace, you feed us to a point where I put on weight.
Mama Grace, umetulisha kiasi kwamba nimeanza kuwa kunenepa.
Now I've got to go lose the weight again.
Sasa nina kazi ya kwenda kupunguza uzito.
You create a problem.
Umeanzalisha tatizo.
But thank you.
Lakini asante.
Ensuring that everyone sleeps, eats, they are here on time. We are grateful.
Kuna kuhakikisha kwamba kila mtu anakuepo kwa wakati, analala inavyostahili, inavyofaa, na kila kitu kinaenda.
I come, I land, they are there at the airport.
Wakati mimi nimetua kwenye ndege, wako uwanja wa ndege wakinisubiri.
So thank you.
Asante.
To the committee, I also want to say thank you.
Kamati pia nasema asanteni.
Where is your chairman? Can you please?
Mwenyekiti karibu, tafadhali mwenyekiti.
I know I can be hard. I know.
Najua wakati mwingine nakuwa mgumu.
But I know it's sorted out.
Lakini najua mambo yamekaa
vizuri. I was very hard on him. Very.
Nilikuwa mkali.
I was hard on them because they took, or I was told that a decision had been made and they did something. I said, not here. Not now, not ever. Not here.
Niliambiwa kuna maamuzi yamefanyika, nikasema hapana. Sio hapa, kamwe.
Then the following day I had to meet him again and say, I'm sorry for being so tough on you.
Siku iliyofuata nikakutana naye nikamwambia tafadhali, samahani kwa maana nilikuwa mkali.
But at least the committee now knows their limits.
Na hata sasa kamati inafahamu mipaka yao.
And to the people that were cooking, they are not here. I don't even know who they are. I want to say thank you.
Kwa wale ambao wamekuwa wakipika chakula, hawako hapa, lakini nataka wapokee salamu za shukrani.
To anyone that invited someone, want to say thank you.
Kwa yote ambaye amemwalika mtu, niseme asante.
To the teachers,
kwa walimu,
who came, studied,
ambao mmekuja, mmesoma,
everything they taught,
chochote kile walichofundisha,
came from my desk.
Kimetoka kwenye deski langu.
And I say, here is the full
mafunzo. Na mimi nikasema haya ndio mafunzo.
Study it.
Soma haya.
You've got a little bit of freedom but not too much.
Una uhuru kiasi fulani lakini sio mkubwa sana.
I want you to start and to finish.
Nataka uanze na umalize.
And my aim is not necessarily to finish, but to impart what you carry.
Na nia yangu sio lazima umalize kila kitu, lakini kuwekeza kwenye maisha ya watu.
And they did a good job.
Na wamefanya kazi nzuri.
So thank you.
Asante.
To our tafsiris, we have had so many tafsiris.
Kwa watafsiri tumekuwa na watafsiri wengi.
Na yeye, him, there was a gentleman that came one day. Who else?
Na yule binti pale.
Big Vi and Lillian. Yeah. I can't remember who else was there. Just Ivan. Yeah, I used Ivan. Thank you so much.
Asanteni sana.
What was that guy's name? Joseph, right? Joseph. Tell him I said thank you.
Mwambie nampa neno la asante.
It's we don't pay anyone.
Hatumlipi mtu yoyote.
But we are grateful that the Lord uses.
Lakini nashukuru kwamba Mungu anawatumia.
And of course, we could have had the committee, the teachers, the tafsiris, and if you did not come.
Na ni kweli kama tungekuwa na kamati, tungekuwa na watafsiri, tungekuwa na walimu, lakini kama wewe haujaja,
what would happen?
Nini kingetokea?
No school.
Hakuna shule.
So for being here.
Kwa hiyo kwa wewe kuwepo hapa.
I want to say thank you.
Nataka niseme asante.
Yeah. So where are we going?
Ni wapi tunakwenda sasa?
I picked up that in the afternoons, it was battle.
Mchana ilikuwa ni wakati mgumu.
Today I suffered the most because I just felt like someone is hugging me the whole time and is not releasing and I'm sweating and please, it was terrible. So Leo, I said to Donald, I sense 10 days is too long. So from the next school, it's going just to be 5 days.
Mpaka I know. Jioni ya leo imekuwa ngumu zaidi kwangu. Nikuwa na hisi kama vile kuna mtu amenikumbatia na kunifunika hivi. Paka nikaanza kuona ya kwamba yamkini siku 10 ni nyingi, labda tufanye siku 5 tu badala ya siku 10.
So the next school dates.
Kwa hiyo tarehe za shule ijayo.
Did you give them to me? The date? I don't have it. I know the times, but 7 September to 12 September. So andika hiyo 7 to 12 September.
Tarehe 7 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9.
Those that come from Bali Bali.
Wale wanaotoka maeneo mbalimbali.
They will arrive the Sunday. So that Monday morning school starts.
Watafika hapa Jumapili ya ambayo ni tarehe 6 ili Jumatatu tarehe 7 shule inaanza.
8:30 a.m. with devotion.
Saa 2 na nusu asubuhi ni muda wa devotion.
And we finish on Friday 1700 hours.
Tunamaliza siku ya Ijumaa saa 11.
So take note, no more 10 days, we'll deal with 5 days.
Sasa kumbuka hiyo, sio siku 10 tena, ni siku 5.
You see, and I do know people say, kwa nini? Think of what happens behind the scene.
Fikiria kile kinachotokea nyuma ya pazia.
You don't know.
Wewe
there's
ujui.
A lot that happens. Mbuzi has to be delivered.
Kuna mengi yanayotokea.
Someone has to go look for that mbuzi. It's a lot of work behind the scenes.
Kuna vitu vingi vinavyotokea huko nyuma ambavyo hatuvijui hapa.
So trust my judgment on this one.
Amini uamuzi nilioutoa.
5 days. Mwambie mwingine.
Siku
5.
Mwambie mwingine ni siku 5.
She keeps working. Each time we finish, she's busy on emails. I'm talking about Kinel. Because I also know for the teachers to be here, this period, it's long. So 5 days, we shall do that.
Kila wakati au kila siku wanakuwa kwenye mawasiliano. Lakini kama utambue ya kwamba siku 10 kwa hao walimu ni siku nyingi. Kwa hiyo tutakuwa na siku 5.
So 5 days, we finish. That's 25 sessions, 1 hour sessions. That's a lot.
Vipindi 25 kwa kila kipindi saa moja.
Next, you may want to know, I'm in conversation with a group and their name is ISOM.
Niko kwenye majadiliano na kundi linaloitwa ISOM.
I spoke to the head of ISOM the Wednesday before I came here.
Nimezungumza na kiongozi wa ISOM siku kabla sijaja hapa.
And they are ready to give us their masomo.
wako tayari kutupatia masomo yao. Hebu piga makofi basi.
Wait. The first, the associate degree and a full degree, your BTH.
Ni advanced diploma na degree.
And what they are now saying is, you can't write your own lessons.
Maana yake ni kwamba hautalazimika kuandika masomo yenu.
So we can't write our own lessons and give them to them.
Hatutaandika masomo yetu wenyewe na kuyatoa kuwapa wao.
But they want to feed us with their lessons.
Lakini wao wanataka watulishe sisi masomo yao.
So I said to Donat, go through this. And he picked on one subject. Said, look at this subject.
Nimwambia Donald hebu pitia hii na akachagua somo moja akasema angalia somo hili.
And the lesson is how to do altar call.
Na somo linasema jinsi gani ya kuita watu mbele kuja kuokoka.
How do you instill fear in the people so that they accept Christ on the basis of they will lose going to heaven?
Unatengenezaje mazingira ya hofu ya kuwafanya watu wajisikie ya kwamba wanahitaji kuja mbele ili wasije waikwepe kwenda jehanamu.
So I was talking to John, First John, and he says the problem with these people is they want you to feed your people with poison.
That John wa kwanza akaniambia kwamba tatizo la watu hao wanataka wewe uwalishe watu wao kwa sumu zao.
Then they get their degree, then they want you, you can now take your people who've been fed poison and begin to take the poison that was fed in them out of them.
Sasa wanataka wao.
I should repeat. In order to get the chuo, that degree, you are fed poison.
Ili kwamba wewe upate chuo, upate hiyo degree, wanakulisha sumu.
Then I have to now come and give you dawa so that we can remove the poison from your body.
Halafu sasa, mimi niwe na kazi nyingine ya kukupa wewe dawa ya kuitoa hiyo sumu ambayo tayari imesha ingia kwenye mwili wako.
So some will die.
Wengine watakufa.
Because they wanted a paper.
Kwa sababu.
They wanted a degree.
Wametaka hiyo karatasi kubwa.
Are you hearing what's going on there?
Unaelewa kinachoendelea.
So it's not just a question of, okay, we'll walk with them.
Sio swala tu la kutenda kazi pamoja nao.
No. Because we have to have the right to give you guys real food that will surely help you, but at the same time get the recognition of the paper that you receive.
Lakini unahitaji kukupa chakula kilicho sahihi ambacho kitakusaidia wewe na hatimaye hata kutumkiwa na document au cheti kinachenye ukinachotambulika.
Then we are also dealing with Kingdom University.
Pia tumekuwa tukishughulika na chuo kikuu cha ufalme.
Now John, First John,
Yohana John wa kwanza,
is part of the steering committee. Everything which the direction where it should go, he's part of the one that steer this thing.
Yeye yuko kwenye uongozi wa hicho chuo.
But they haven't finalized their agreement.
Lakini hawajafikia makubaliano bado.
And you said, when are you supposed to go to the US? June. They're supposed to go June and discuss further.
June, how long
those discussions will take, I have no idea. I'm not part and parcel of those discussions. But we are open to work with them depending on what they allow us to do. Because there's no poison. Tell your friend, no poison up.
Hao ni watu wazuri, hakwao hakuna sumu. Mwambie jirani yao, hakuna sumu.
So we will collaborate, but we first have to hear. I don't know how much they will charge. I just don't know as I stand here.
Kwa tutazungumza hayo baadaye, sijui watachaji gharama ya kiasi gani, lakini tutajua huko baadaye.
So John leaves tonight.
Leo hii John anaondoka.
Goes back to the Republic of Thika.
Anarudi kwenye jumuiya.
But he told me of a family.
Tumeambiwa habari ya familia
that has a hospital.
Ambayo ina hospitali.
Can you come? That has a hospital.
Familia ambayo ina hospitali.
And he is appointed to go talk to that family.
Na yeye ameteuliwa kwenda kusema na familia hiyo.
To say they want, tell us what they do and where you guys are going to start.
I think the other day, when was it? Today we are, when is today?
Today is always a Thursday.
Thursday.
Yeah. And we're in 2026.
All right. I think it was on Monday they sent a message. They have invited me to speak in their service this coming Sunday.
Yo waliniletea ujumbe ya kwamba wamenialika ni katoe ujumbe kwenye ibada yao ya Jumapili.
These are couple that we have known each other for quite some time.
Hawa ni wanandoa ambao tumefahamiana kwa muda mrefu.
The wife is a lecturer in one of the universities.
Huyo mke ni mhutubu kwenye chuo kikuu, ni mhadhiri wa kwenye chuo kikuu.
Yeah, a nurse. And then the husband is a veterinary doctor.
Of course, yeye ni nurse na mume pia naye ni.
Then they started
daktari wa mifugo.
They started a middle level nursing college.
Kwa hiyo wameanzisha chuo cha kati, elimu ya kati ya unesi.
Last month they started a fellowship within the college.
Kwa hiyo mwezi uliopita walianza kufanya ibada hapo chuoni.
And they invited, they have come to relate with us.
Na kwa mwaliko wao wamekuwa na mahusiano mazuri na sisi.
So in the course of our fellowship,
katika swala hili la mahusiano haya ya fellowship,
they said they have been having a desire of starting a department for training pastors.
Kwa hiyo pia wameona kwamba wanao haja ya kuanzisha eneo ambalo watakutakuwa na mafunzo ya wachungaji.
So we feel that can also be another channel that God may be opening.
Kwa hiyo tunaona ya kwamba hii ni fursa nyingine ambayo Mungu anaifungua.
And we intend to discuss with them.
Tuko kwenye mchakato wa kujadiliana nao.
If they start the department,
watakapoanzisha idara hiyo,
and they allow us to develop the curriculum,
wataturuhusu sisi tuandae mtaala,
then we will develop a curriculum that is fitting the apostolic.
Mtaala ambao utaendana na kipindi hiki cha akimitume.
And because it's a college that is already registered and officially recognized by the government of Kenya.
Kwa kuwa ni chuo ambacho kimesajiliwa na kinatambuliwa na serikali ya Kenya.
Then we will be able to offer accredited certificates.
Na hivyo tuweza kutoa vyeti vinavyotambulika.
So let's keep praying.
Tuendelee kuomba.
So he's going as a sent one.
Hiyo ni habari ya mtu aliyetumwa.
To go discuss so that we have the privilege, the right to write what we want.
Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba tunapata fursa ya kuandika kile tunachokitaka na kukipata.
And writing content,
kuandika yaliomo,
it comes very easy with me.
Kwangu mimi ni kazi rahisi.
Second nature.
Ndio asili ya kuzaliwa.
So who write, I'm writing a lot of stuff.
Mimi wanaandika mafunzo mengi.
We would give them to assess to see whatever we have, how much credit do they give or how much weight does it carry.
Tutawapa wayapitie ili waweze kuona kama yana uzito kiasi gani.
So I haven't made any promises, sindio?
Sijatoa ahadi yoyote, sawa?
I didn't say you are going to get this paper or that paper. Did I say anything?
Sijasema kwamba mtapata karatasi hii au cheti kile. Je, nimewatoa ahadi yote ya namna hiyo?
So don't say, oh, he said we are now going to be getting degrees. I didn't say that.
Sasa,
but we are going to start the process of having conversations.
Msitoke hapa mkasema kwamba tumeambiwa tutapata degree. Hapana, sijasema hivyo. Lakini tuko kwenye mchakato wa kufanya majadiliano.
When there are new changes or developments,
kukiwa na mabadiliko au maendeleo yoyote,
you will be the first to know.
Wewe utakuwa wa kwanza kupata taarifa.
Amen. Okay, 2 minutes. Any question concerning this?
Swali lote kwa dakika mbili kama kuna mtu mwenye swali.
So that you do not go saying, I did not understand you.
Usitoke hapo ukasema sikuelewa.
Going once, going twice. Oh yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Swali langu ni dogo. Katika somo la mwalimu la kuhusu moyo, kulikopo na swali fupi nitaka kuuliza. Alipokuwa namalizia, kuna kitu alimalizia akasema, nilikuwa kama warning kwamba tusiwapeleka taarifa. Nisikia kitu kama hicho, tuwe watu wa neema. Sasa mimi swali langu pale, sikuelewa taarifa labda kwa namna zipi, kwa sijaelewa hapo.
The question here is that during the one who had a lesson of concerning heart, teacher has been telling us that our school here is not a place to receive information.
Yes.
But we are here to receive something that will bring change in us. So I want to understand something. What is all about this information?
Ah. If you've noted, you may not know, but those that have been in the previous set of classes, for example, in Uganda,
ukiangalia mfumo ambao madarasa yamekuwa yakiwekwa huko nyuma, kwa mfano kule Uganda,
it was more theoretical.
Ilikuwa ni ya kinadharia zaidi.
And I've changed the format.
Sasa tumebadilisha mfumo.
To move from knowing stuff to provoking people to doing stuff.
Kutoka hatua ya kuwa na ufahamu wa kujua mambo, lakini kwenda kwenye hatua ya kutendea kazi.
So there are two types of people that come here.
Kuna aina mbili za watu wanaokuja hapa.
Some come to get more messages.
Kuna watu wanakuja ili wapate jumbe tu za kuhubiri.
So that when they go ubiri.
Ili kwamba wanapokwenda,
they should go and ubiri.
Wanaenda kuhubiri.
They don't have the interest to change.
Hawana nia ya kupata mabadiliko.
John said this afternoon, I think it was, or this morning.
John amesema, nafikiri ilikuwa asubuhi bila shaka.
When he was saying, there are people that 6 months ago heard about prayer and they haven't changed yet, even though they received the information about prayer 6 months ago.
Tulivyokuwa kwenye darasa lililopita, watu walisikia habari ya maombi. Na pamoja na kwamba umesikia habari ya maombi, lakini hawajabadilika kuhusu eneo la maombi, wako vile vile kama walivyokuwa kabla ya miezi sita ilivyopita, na hata sasa wako vile vile japokuwa umesikia mambo mengi kuhusu maombi.
So what did they come for?
Walifuata nini hapa?
Information.
Taarifa.